Madam, idamange irya mugwiza Yvonne kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane Venice.
Uheruka ejo bundi gushyira ahagaragara ama video abiri ayungayo abantu bamwe bakaba yaheraho barimo Jean Damascene Bizimana bavuga yuko upfobya genocide. Ibyo ngibyo ubivugaho iki?
Kana Venice ibyo nukubeshi. Nago byashoboka ko napfubya genocide cyane cyane ko genocide yangize ingaruka nyinshi yankoreweho. Nabwo nari kuvuga ko mfubya genocide ngo ntangire mvuga ko ndi umurescapé wa genocide. Ubwo se nari kuba nararokotse iki kandi genocide itarigeze kuba? Kuba naravuze ko ndi umurescapé wa genocide byonyine ni icyerekana ko nemera ko genocide yabaye, kuko nyihakanye namakanye n'umuryango wanjye. Nini hari naho navuze nti dukwiye kujya tumenya yuko hari n'abantu baduhishe, abantu bose atari abagome. Ese bari kuba baraduhisha iki kandi nemera ko habayeho genocide yakorewe Abatutsi? Kuri njyewe nemera genocide yakorewe Abatutsi, n'uwanayihakana numva rwose mbishoboye namukosora, namubwira ko atari byo.
Ariko kuba uyemera nk'uko Dr. Bizimana bivuga ntabwo bikubuza kugira icyo yita ingengabitekerezo.
Iryo jambo ry'ingengabitekerezo ahubwo Bwana Bizimana ntabwo nzabantu yarikuye, kuko video nakoze n'ubundi ziratahana.
Ntabwo avuga ko abivuze, ahubwo avuga ko ibyo wavuze birimo ingengabitekerezo, kuko aravuga ati biriya bintu yavuze. Ndaguha nk'urugero, aravuga ati aragoreka amateka ya genocide, arayivuga uko itari, arafata inzibutso akavuga ko inzibutso zahindutse ubucuruzi. Ibyo ngibyo agasanga ari uburyo bwo gupfobya genocide yakorewe Abatutsi, kandi nawe warayikorewe nyine.
Bwana Venus, nge nabikubwiye rwose ntabwo napfobya genocide, kuko genocide narayikoreye kandi yangizeho ingaruka zikomeye, ntabwo nayipfobya. Bizimana arabeshya, ngira ngo ahubwo ntabwo wenda abasha kumenya neza icyo yita ingengabitekerezo ya genocide, kuko iyo mba ingengabitekerezo ya genocide nari kuba ndi umuntu urwanya abarescapé. Gusa narwanya abarescapé gute kandi ndi umurescapé? Iyo ngengabitekerezo rero ntayo mfite, nta niyo nagira, ndayihakanye. Ikibazo gihari hano mu Rwanda, kuvuga ikintu uko kiri cyangwa ucyumva wowe bitera ikibazo. Umuntu ashaka kugishyira mu mvugo ye uko nawe abyumva, bityo rero ntabwo yabura ikintu agushinja bitewe n'amarangamutima ye. Ariko njye sinagendera ku marangamutima ye ngo nemere ko mfubya genocide ndi umurescapé. Ntabwo iryo jambo narikoresha ko narokotse genocide. Niba narakoresheje ijambo ko narokotse genocide, nkaba naracitse ku icumu nuko nemera ko genocide yabaye.
None hari yavuga ko kuba waravuze yuko genocide ari turufu, ibyo nabyo abibona nk'ingengabitekerezo?
Ibyo byose nakubwiye ngo biterwa n'ukuntu umuntu abyumva. Umuntu agafata akajambo kamwe gusa akakananiza, kuko hari ahantu nawe atanze ubusobanuro burebure cyane, sobanura ukuntu abana b'imfubyi batitabwagaho, baduhaga minerivare gusa ariko ntibatumenyera ibindi bikoresho by'ibanze, ahubwo aje inama yaterana bakavuga ngo abana barescapé n'abaswa, kandi mu by'ukuri bati biga muri kondisiyo zidashoboka. Ahubwo sinumva umuntu unyumva kungeka nk'ingengabitekerezo ya genocide narayikoreweho, ntazi niba we yarayikoreweho.
Ariko nk'uko
yarayikorewe ntabwo yavuga ibyo bintu.
No kuba waravuze kuri iki cyorezo cya virusi ya corona n'ingamba zafashwe mu kukirinda, avuga yuko ibyo wabivuzemo bisa naho ari nko guhamagarira abaturage kwigomeka ku butegetsi. Ibyo byo urabivugaho iki?
Gana Venuste ntabwo ari uko bimeze, ahubwo iyo mba ndakunda igihugu cyanjye biriya ntabwo nari kubivuga nkirimo. Nabivuze nkirimo kuko nari mbabaye mbona baza hasi yanjye, mbabona buri gihe cyose bafunguza bashonje, abandi bamerewe nabi bafungiranye mu mazu. Tatu bya kane by'u Rwanda tutirengagije ko birya byagiye guhaha bavuye gupagasa. Abo bantu bose bari bafungiranye mu nzu, ntabwo ariko bari babashije kuba bafite amasitoke. Ntabwo nigeze mpakana korona mu biganiro byanjye, wenda muzanabikurikirane namwe mubyumve. Ahubwo nasabye Leta y'u Rwanda ko twakirinda korona ariko tuyifatira ingamba zoroheje zidakakaye zidatuma abantu bashobora gupfira mu nzu. ibyo bintu byari bibabaje cyane niyo mpamvu nemeye guhaguruka mbivuga ndi no mu gihugu ntagiye hanze y'igihugu
idamanje irya mugwiza Yvonne ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya America
Imana ibahe umugisha.